nonyeza sente zenonya gwe na ulira ngabanyumya kamanyi ntibekoza ntomukwano guluma na yena agenera biteko omukwano guluma lwakubate gunyuma abange
omukwano guluma omukwano gunyuma kankuwa mutima gwange anitonje wakubayeza kwagala
Ono mwana jatu sisanga wakulu saze onange mmukumi abatuletera olugambo lwa mutetuli